Nece kwetu shimu iteka Kukwadu hai tishimu yumusi Tukawa tushimu rububu kwe Turawa kawa moku vihamya Nishibuge mumashu ya chumeshi Turirimbe turimba zumureni
Tuneze kwetu
musingize yesu Kukwatu jejeje murububu kwe
Tuneze kwetu
Shimuyo musi Tukawa tuje muru mubukwe Turawa kawa moku vihanya
Tukibuge
mumajwi ya chumeshi Turirimbe tuimba zumuremi
Tuneze kwetu
Tumusingize yesu Kukwa tujejeje muru mubukwe Tumusingize Yesu, kukwatu jejeje muru kukwe.
More music at gospeljingle.com.